yande joyi yewtorake mintaji sappo e joyi habaruji meɗen e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Moumini yettinta e moɗon. Nder simba kibaruji meɗen hande en kalan dow filla jofol. Jenganoɓe himɓe leydi gon tatogon uddanoɓe dalila wonatude murtere mettal ɓerne gon haɗani. En kalan du fa hande dow batu ñalane ittane gan janginoɓe nder duniyaru. Yewtere meɗen pindinol hande haalan dow jukkolgol ɓe ɗowtanaki andinore ardiɗo huɓere ñame waɗi dow filla kaɓɓol tuti e kufune motoje. Handen Antonio Guterres ardiɗo fedde leyɗe duniyaru barkiti docteur Denis Kawunge ɓi leydi Kongogom. Docteur Denis oni duni heɓana barjari mawnigom indirani prix nobel de la paix. O heɓi barjari duɗu gam dalila ñewtude rewɓe ɓe himɓe jani dow mu'en wakkati kon waɗunongu ton RDC Congo. Hano no ardiɗo o haaliri ɗum dow AFP suudu habaru leydi Faransi gon. Denis Odu ni duuɓi mum lasoye tati e tati o dewli ɓiɓɓe makko jo. Michael Zodi Ibrahim Jori e Karim Tankari jinganoɓe himɓe leydi faddanoɓe hande gaɗa kasu lebbi jeegom jofama. Iɓe bawi du jeeyitoɓe giɗi fuu bani ko subaka o wakkati ɓe kitanteno procureur ƴami ɓe nange lebbi jeegom kasu ɓe jukke 1,010 ceede moytol gacce gam juuɗe maɓɓe no tawa nder yahdu mettal ɓerne haɗanugom. Yahdu mettal ɓerne de nder mum are woɓɓe bonna nani ko maître Ahmed Mamman wi'i dow jofol maɓɓe gol. Habibu Garba waddani en habaru o.
L'organisation d'une manifestation interdite sur la voie
sigilade wadde murtaki do labi e bonner gineji nimbe dum wari ko be tumira ko kitede moyta jonka be jofama ko podago fu wala denne weltare maunde non to am gam idum beyde renude bibbe leydi wodi tabintina ko juuji en do jonde hore mu goni ko wana suudu kitendo mi tabi hunda non ko wodi ibe bawi yade to welibe fu caggal lebbi jeegon ko be gadi kasu be tawdaka fu e gacce dum wodani be kambe sarobe mabbe e higirabe mabbe denne jonka kamɓe ƴewta laabi ɗiɓe mbawi hoƴude e nodditade kiite on ƴamtude hakkeji maɓɓe to gomnanti
notamment l'état du Niger.
Hande joy lewru octobre batu ñalani ittane gan janginoɓe waɗa nder duniyaru fuu. Sembe haala batu hikka gudu ni woni de jande no hiɗa darto sey to janginoɓe ɓen ekkintina fa woɗi. Ɗum ndu waddi ko studio kala ngu tefi famude no janginoɓe lokkoliji pamari cendira nder leydi Niger. Nani ko Achana Hima kawjiɗo golloɓe ministére mo jandeji pamari wi'i Mariama kendagam humpitidde himɓe.
Au niveau du primaire nous totalisons environ
ɗum wonana janginoɓe ujunaji capanɗe jeɗɗe jetto le lekkoliji ɓurtuɗi endam nder mabɓe ɗi konna ujunaji capanɗe joyyi e jeego ɓe fuu yo janginoɓe liggotoɓe noon endam sarusuji kawjiɗi filla jande e nokkuji kay wonko min neldoto dimma janginoɓe endam ndennon wonko ɓe peccoto janginoɓe wuuro warde wuuro nokku warde nokku hon lekkoliji ɓurɗi famɗe sanne ɗi endam wiya kanani sukaɓe noga e joyyo ha an tawe le classe goto tawama ɗi konna an kayni ko wattu ko classe waɗle lekkoliji ɓurtuɗi wiya kana capanɗe nayyo e joyo yaade capanɗe joyyo kañum wonko heƴoto saabu kadi mo kalte o minen kam min mata to janginoɓe jaccir peccol mabɓe ele nokkuji ɗe kañum woni ko laati hen golle mawɗe saabu nokkuji goɗɗo jamaaje kewa ɗum saabi ayi joni na koni min ombi lekkoliji goɗɗi kay jaati
conferme de classe par manque d'élève
ndenoni janginowo no teddine sanne no hettinani gam no wodi darje e himɓe amma handen ɗum hana seni kettinoɗen nanen ko Amadou Djibbo janginowo gon wi Asumane China dow ko saabi ko hande janginoɓe teddinaka.
L'enseignant auparavant dans ce pays
nden mum jangino ley leydi ndi no wodi darja ley gure ladde no teddine sanne du woɗi du no hettinane wakkatiji gom jorgo e nimɓe wuuro gon ƴamta ɗum sawaraji no yoɓire du no woɗiri fotay faya to neɗɗo tawaɗo ley ladde gon e ƴamde ɗum ceede fa humta muradu mum an kay ni jangino nden mum gurdam mum no woɗi mbade a jaami suka mbitana min kay miɗana mi laato jangino himɓe fuu no yiɗi laato jangino nden mum amma janginoɓe hawde no jawni jangino teddintaka senino yaha to joom biti giyal ɓadiɗo ɗum e ƴamde ɓuuɗi keme ɗiɗi fa firta muradu mum kadi janginoɓe cakkitiɓe ɓe ekkintinaka wooɗi
ne sont pas très bien formés.
Lausanne laawol laamu leydi kawjingol filla jandeji nder leydi Niger illa ko singano no tawa nder durwo no watta ko jande fondi take der leydi Niger nani ko shebu dambaji goto der sigiliibe law lawu leydi gol wi'i gungu mamman dantani gam famtinde himbe
la Lausanne vous avez
la wono latingol hono gomnat leydi Niger jojjini dum gam batte yewtinaade lekkol on der Lausanne on endan haali wiide ke laamu leydi kanyum wajibi domum tabintina jande himbe leydi fu kana wonno wodi himbe latibe kayna wawi wadde ballaga mudum der majjum dum wonno se jewama saarobe skabe jangobe lekkol no kan gaddo dem geddum en e wallitobe jande kayen du kon wawi wadde geddoji mu en der majjum kasen nan duno wodi pelle godde jojjinaade ne wete ko GSN CDS ne ko nande mudum ko lati kayen du kon na fudum gadda Lausanne on endan holli ni bi der mudum ke saarobe skabe jangobe no wajibi kaydu ko na gadda geddu mudum en le jannande fa ya yeso kano woni hollay ne be bay watturde geddu mabbe on
en loi en n'a pas dit ça doit se faire
hande de ni en kalando golle ko jes fedde singetene der jangirde fedde de der mun saarobe sukabe jangobe tawete saarobe be ni de kisake kulle ka jaade der jangirde den sey cigino no gatta ko hawre cede kokka fedde de gollira gam humpitidde himbe do golle ko jesu wadi sumana amadu yewti do leon zainabu tawado der ko jes la morde en
s'il manque de crédit s'il manque de
sani la crédit ko windata wala gollitirdi goddi njacci kabbe mojjinol pompiji ndiyam ma alual bindirtengal buude soji ko jogata ndiyam fu sigila golle watte ni biro on joddo tabintina do hawtade e sarobe abirabe sukabe be sigila on min godi cede ko min kokkata fedde ko jesle yerno sigila on wiri suka jango fu no wodi cede ko hokkata wala fu der ketere lokolo ma jangino goddo lawol jambe suka feimbu dana fedde abiram sukabe jangobe hokki lawol non ko jes kam hawjidu amma ko jes du tilsini horejo jangirde on kala toto secrétaire général dana dun kay ko jes tana cede to wallobe ben e lokoliji di min kay le lokol abda directeur yama ka hoje cede winda suka
prendre de l'argent pour inscrire les élèves
altine ono OIM fedde leede duniyaaro hawjini filla ummotobe leede mu eno pa leede tuba koobe paabi himbe la soytato e sappo e nayogom be dermu rewbe dido be dermu rebo goto e sukabe dido tawa ton der ladde asma ka takol kero leedi Niger e leedi Algérie hanono fedde de haliri dum do Facebook mum himbe beeni himbe leedi Nigeria Niger Burkina Faso Cote d'Ivoire Mali Liberia Guinée Conakry e Guinée Bissau he koyde himbe be dilli gari fa asma ka fedde de gada ko sawribe adibe yaari arlit ton der kogol mum gon leedi Faransi walliri leydi Niger kenga leydi Faransi wallirore leydi Niger kenga wadi batum do nyamay gam hollude weltare mum do labi higiraku tawamu hakkunde mum e leydi Niger duubi la soy tati duni ko fedde de tawa der leydi Niger Jean Christophe Morin ardido fedde de do der leydi Niger wi'i do ballaji di waddani leydi Niger asumana shina waddani en habaru
L'aide engagée
AFD fait de l'aide France walliri leydi Niger ko watta milioji kame jeegom ciede euro rawani tan wada milioji hemre e lasso ko de walliri leydi Niger der duubi cakitidi didu fedde de walana no wallira do filla jande diyam e hite ganto diyam wala burnan wala to jande wala filla yadu yeso wala to hite du wala be dari hebatako illa hitane duubi ujunaji did e sappo e jeddi fedde amin de no wallira leydi Niger do filla nyamri e cellal himbe ganda duubi cakitidi di nyam wala no hejjaro himbe nondu cellal ga
son secteur privé
talata o woni ko sogeji e himbe wuro tera burti gan lamnude no kuje gom do der hubere tera den der sigila ko watta hakkilo fukkingo e golli didde jungo e jungo do filla de na ku tabbita chaka mabbe latol bal goldu wadana chaka sogeji leedi tera e himbe hubere den pinidu walliri sigila o wada nani ko garba Hamsu Umar Hamsa Garba Hamsatu Haruna gollo minister kawjido fil redu ledu wi'i Boubacar Ganda do sigila o
aranga be kan watode ne soje
wadon andi demmu sogeji enim be wuro badondirta amma jon o mi gidana na holare nata chaka mabbe be garta gotel bibbe bombe warobe ummina hakkiloji nibbe be haba bibbe wuro kolo sogeji din de be kebi habaruji mabbe be garabe kolo sogeji din jiwnada himbe dun ni wadi ko min cegeli latol bangol du fuddiri e jam hanti e jam sogeji ngatti didi himbe wuro bendo ngatti gattande didi ba hande min buwi no kure gom sogeji ni himbe wuro ngadi dum laitera buwo gol wada subakare den la sara on latol bal gol wada sogeji himbe wuro be ngadi dum
sogeji civil lay nonete
studio kalangu
der gallu nyeme
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
ilaldina o kabol tuti e tuti lore e bornade kufune moto tilsina do der hubere nyame neddo fudu mo dotanaki andinore de hebama no jukkete nani ko Abdullahi Ali Mumuni kawjido labi kite do der meri mo nyame do der meri nyame mawdo wi'i do jukkol gacce himbe gol e do lawol lamu leydi kawjingol aw yaaki loreji cingangol hitande dubi ujunaji didi e sappo e nay tabbintina hitande dubi ujunaji didi e sappo e jeddi Mariama Kenda waddani en yewterede
halaji kewdi ni be gonno jamandira do mun do filla lawongol mer mawdo mo gallure nyame on hoji do gattol kaski e kabbal totol gancede biade ni be jabade dum suli himbe sanne Abdullahi Mumini neddo non kawjido filla sariyaji der meri mawdo nani ko hali do mudo
le decret d'application en matière de contravention
lawol lam ko darto filla to kobe labi le galluje dum du kondani lawgo jojjena kana elon dumina didi e sappo e nay na ko hitande dubinaade de sappo e jeddi ko lawongol enna darwa le sawar ministerube so wurtinana laabi not ko tayi ngol tokkama faawodi wono filla jukkugol neddo se wadi baasi e do lawol ndartana mobilaji na moteje dun don du konnangel henno fu e no mudun non sen koji joni motere mo watta kaske fu yobtana bur ujunere to moto du konna himbe dido won do mudun to korgudo on na haani watta kaske mun korinaado watta kaske mun sen korgudo o woni wattai na korna on wattai ko henno fu ujunere yobete sen be fudido be ngattai du ujunaaji didi nonni
de mo yobata ujunaaji didi din
te den wonana e do hono gon no foda moto on dun won jokkay hikima jeedo kadonni
on kali filla loreji misali iri die
dun kay mobilaji din kauta gaccedi du kauta sabu ni andi gon e taxi na tafa buudi chapan nay e gondo lay montaji yaadi di mbiteedi V8 be kawtaani
moy haani habba totol
wombe yeso be tirsina ginanda der galluddo tawe watti totol neenangol enda san jon taxi o yarrake hoji neddo kanon woni o accebe ngatti toti mabbe to kan woni ne o mo aadi yoba ko jukete dum nonni
sala on pammini himbe do majjun
seni rei wi ama yaraama suudu sawar deputebe fa deputebe yewi do mun dun kali do mun tabintini dum wartiram to sawar ministerube kandu yewi wurti laam not ko tawi dum goldiraama dum tokkama no waawi en nana himbe leydi fu faami fa woodi nana min ngommi ni aadi faami ngada pirtol ko e kanyi andinon himbe wombe der gallude nyameende enda hawtaade himbe wombe e jahal garbe witaddo enda kebe andita ke laamu leydi Niger hoji laawol tirsinangol tokke der leydi ndi fu be paamadu konda horebe gallude nyame be enda hoji aadi tabintinde laawol gol der gallure de e hoore mudum
faire en sorte qu'elle soit effective
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio Kalangu do yewtere meɗen do pindinol handen do haala jukkol golɓe ɗowtanaki andinore ardiɗo huɓere ñame ɗo do filla kaɓɓol tuti e kufune kokkol habaruji meɗen handen timmata seni accen no kurde enɗan to bandiraɓe meɗen garta kokka habaruji mumen e hawsankore assalamu aleykum
kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu
Facebook studio Kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum